bachala banjulira fetwagala nnyo omusajja akuwembeja nazanyisa olwokuba talina muntu nejja nemusimbula mwembi n'okutuuka mba mwenna olwo mukwano ne tujabagira
olango n'onsonyiwa sama yakadde n'erowoze omubiri gw'ogusimbye naye omutima gukyaganye saagala nkwewe wayite ebbanga n'ekyange okwagala obutuufu kuba kusibuka mutima ddala olango n'onsonyiwa sama yakadde n'erowoze omubiri gw'ogusimbye naye omutima gukyaganye saagala nkwewe wayite ebbanga
mutima ddala.